shake it, up, shake it, this. Di Mario on this beat.
This a legend for that.
Come back when I freestyle, oh. But some room inside, oh. But they come in no crocodile, oh. Tune it, you could be a legend. Zina mazina to be on, oh. Abato sobola tuwa koko nye. Rubber dab tunula a who that be. Ono ye mad kid dip it up. Batele la kesho ngoro. Bazinele ya kesho ngoro. Batele la kesho ngoro. Bazinele ya kesho ngoro. Kuno natama nye kuzina zina. Kuno kakukuita mu again. Kuno natama nye kuzina zina. Kuno 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 kuno. Natama nye kuzina zina. Kuno kakukuita mu. Push up, then stop. Uskuru baneta ga. Di Mario kumba pesa. Mad kid dope shata siwaweza. Kuba kubo msiki kwensesa. Boy boy na 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 na. Batele la kesho ngoro. Bazinele ya kesho ngoro. Batele la kesho ngoro. Bazinele ya kesho ngoro. Kuno natama nye kuzina zina. Kuno kakukuita mu. Sobola tuwa koko nye. Rubber dab tunula a who that be. Ono ye mad kid live it up. Di Mario kumba pesa. Mad kid dope shata siwaweza. Kuba kubo msiki kwensesa. Boy boy na 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 na. Batele la kesho ngoro. Bazinele ya kesho ngoro. Batele la kesho ngoro. Bazinele ya kesho ngoro. Kuno natama.